Roger the right.
Chris Jack on this one, yeah. But banana.
Oh, we say for kumatama we yaling and agate wali. Oh, wasi waso wobo kumu kumu we yaling and yumya. Yalino gambo waling abum pomela. Ngamu itachi unomu wange. Lutona kundi. Naye kale yangu somutima gulimbulelelelele byalavumbitadde silina gavunda kati ndi wange mukasirise lavu lavungitadde yamenya omutima wange kwenalifira lavu ngitadde yangu somutima gulimbulelelelele yamenya omutima owange kwenalifira lavunjitadde yanjusa omutima gulimbulelelelele banange twatija tweisa ensa kimanyi nga walinya weminya omulungi yandeka yagenda n'abasabuzi yandeka nkaaba nkaabye nakati nkaaba manyi bamusigula busiguzi byali bigambo abateesi bamusabula busabuzi basabuza bigambo byalavu mbitadde silina gavunda yamenya omutima wange kwenalifira lavu ngitadde yanjuza omutima gulimbulelelelelele lavu ngitadde yamenya omutima wange kwenalifira lavu ngitadde yanjuza omutima gulimbulelelelelele lavu ngitadde kati nyiga biwundu ndi muntobazi nawagamira teryasika obuseko kumatama bwe yalinga ndaga tewali obubozi bozo bwobo kumukumu bwe yalinga nyumya yalina obugambo bwalinga bumpomela manyi bamusigula busiguzi byali bigambo abateesi bamusabula busabuzi basabuza bigambo yamenya omutima wange kwenalifira lavu ngitadde yanjuza omutima gulimbulelelelelele lavu ngitadde yamenya omutima wange kwenalifira lavu ngitadde yanjuza omutima gulimbulelelelele.